Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumare no ga lewru Desembre jena yamde soki der maison de la presse Bamako jottino no do kabaruji du yumor way gal kon ko noddete de fili dambale wonto boggi jamde to. Festival Vivre Ensemble golleji mudu di puddi kenya le ngalure tumbutunde. Wattu jonodo Bamako do botu mawdo ko yowi dow hono kabaru cellal dum fuddi ley dum timmi non biyeten kenya le leedi meedi dille majju halaji kewdi kala ton ko nayri bangal no cuddo dogotoroje den gorti fedde ONG de noddata wil daf be kolliti tongande mabbe be kokki dum laamo hono bonandaji ngatti be fewde robe wori nyaloma hande no be kolliti yuddu idum nawni sanne di won sembe kabaruji dum en jogino do bete hande bi bismillah modon heedate golleji festival vivre ensemble dum fuddi dum woni kenya le ngalure tumbutunde wakande do fuddanonde do kanko ministre commune do kabar dewrtal hakko bibbe leedi malindi omo wonno ton le majjun holli tan wede halaji kewdo do kanya kala ton o wi fina tawado on way latata sababu so ewe yelono berde jamande hani bubirde no jamme dejer hani hewtrede le nokko en tawon ton Ousmane Niali Bouli.
Vivre ensemble don ngourdem leedi haltande am tam wiide do wana kongol tam do golle do imadara do
de halaji ministre commune dewrinten al hakkune bibbe leedi ndi uditiri gal festival Ismaïl Wagge holliti weltare mudun e wadugol de yamber tumbutu do tagal masibaji bondi ngadaade le hitande 2012 le o region
ce qui se passe à Tombouctou est magnifique
bondi wadede le nyalo mo hande o lam Tombouctou do ko ka anana tisan Tombouctou le hitande 2012 yi city dalaji fu ko fu jabi weedi do goddo juudo mudum yalla ko wad don ko ka na heba yigite seeda jaba bu mudum mi ngondi yede le nyaloma hande o sabi tawede ci dalaji mata di fu yimbe le gombe le dido janyeli kanyu en ka jabi hokko ndirde juude mu en lato goto homo fuye amen waram weedude goddo juude mudum yela denagu yirwere jam ana lato hunde tabito
e wi kodda gal festival vivre ensemble Fatoumata Adjawiye koy gal kawrital finatawa fanda mudun ya hawrintinde bibbe tumbutu
gal do kawrital jenobo wakati goto e juure amen hollitidde si ngaji amen walda nga miɗe mbawi wurdude e tekkinde endam hakkunde jangel fu goddi Tombouctou yo wakati du hollitidde tawede tiddalaji di region Tombouctou o yihi ka fu yimbe ana wawi hokkondirde juude mu en dom wurda
Oumou Sangaré vie farkature tayle arbi suko jokole safar jo noddeteedo bambino mo Niger Prince Diallo hono be en e wobbe kasen woni yimobe warbe hawrde e gal kawrital jenabal festival vivre ensemble woni ko min kebana studio tamane yewrude tumbutu
dido kabaruji fan ba hebe do beme am ande to do page Facebook kanye compte X studio tamane kawrital ko yowi do no cellal wori le leedi me dindu dun timmi kenyen le majjun halaji kala ton difab yoto no cu dogotoroje de ngori no no golleji muden kani waylitirade cagal mudun dubbe memi wattu jono honno yimbe le njohobe le dogotoroje dino inde muden kani windirede le machine ngaji gondi ton di kedda mo kanko no docteur Bakay ta yo goto gonno le odo botu ko mo sifirdo hen do facci tan mumin sendebu
les questions transversales
kabar mun ana hewi arando e misali yo kabaru jandende idum yotto gedde kewdi ido balla yo kabaru wande dewte du bembe ande kesse du yata cagal gollidal hakune suudu ministre cellalla e faboto e mun kabaru kurandun ana hen so kuran wala golleji bangal cellalla ana ti idum wawi lata de sababu waddude bonandaji kewdi yo do majjum mi tottondiri hakkilaji men yalla mi de e bana hen dabare dido bal mun ana do kabaru cellal de leedi kono ti dalaji di ana bawi huncanede hore e gollidinde no dum yaa
avancer tous ensemble
fedde wil dafnde be kolliti tongande mabbe ko nayri bangal bonandaji ngatte de fewde roobe kanye sukabe roobe le majjon be bi torraji di matama sanne le leedi meden di dum won fa yotto le region mob no dirta tumbutu gaawo motti kanye le ngalure Bamako de dedo tongande be totti dun laamo no anniya jani firede do hen kanye dabareji kanye firede do hen no bireten yel dido tidalaji an hebene jogala kedden kanko Ali Cissé o fa beedire den faamu
Dedo yo dewtere mo imadaraji kandi wadede holita ele mudum fewde rewbel janabe bangal lende non holitiri wede bintu fune samakin kanko woni lamido ONG Wildaf
isaji yo kabaru samde do sukabe rewbe sutu golla e hurtinde be e wajibi imbele ana tewta e hettine kanyi patti be keddo tiagal bangal golleji fabude be
le holiti gol dedo dewtere rewbel janabe kanyi enka hewbe mu em mi hala holliti si yanongoji di warbele mu em wadi fewde e mabbe Fatumata Abubakar si sey goto e mabbe jabbudo sedade kanko do woni kedjaado beedo rewbel
l'année 2012 le sahal leydi mali benati embari jon sudu men bandirabe rewbe men yokabe kebbidi mabbe sukabe miden do hande daftude faba
chapan jetti teme tati chapan tati tati do woni numero mo rewbel fayato warbel njanaabe wawi noddirde e mudum mere mere ministre kumani do hirware rewbe galle fayato sukabe micintini dum el odo batu
dati kewdi kanya fayato cuude ekol kewdi kanyine inde muden waylita wattu jono kanko hore julidi ndi kanko no dirte de general darme asimi goita kanko bami dido aniyaji le 17 lewru decembre hitande 2024 mumini sendebu
e inde kesi yellalamu yo anditinde darande e golleji yimbele mawbe bangal tariki e finatawa de leydi mali kanyi yimbe kertabe tiagal leydi ndi be ngadi imadaraji bangal sarhia le majju inde keso lawol hakune kuluba ikati yo boulevard sunjata keita ko wonani lawol iwowo ponkindo yade lumo dabanani inde mun yo boulevard du peuple lawol ponje na jogi inde ogobara dumbo won lawi dun indirama le talkurundu e lamibe himbe leedindi hono Modibo Keita general Moussa Traoré kanyi Amadou Toumani Touré place sommet Afrique France latike place confédération AES inde chuudi janginirde mawdi kewdi dun mbayltama hono flash latike yambo wologem ko wonani ina e gawsu jawara du indira
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre men no dirten dossier de ngaran memde kabaru hono ko wiyete sina suka danya ko waddi le galle ko dum garten jukkitade wattu jono micciteden wiide ko heewi saraabe yoga e saraabe do en no biireten atam badji binan suka wajibi sina danya ko waddi le galle fesu dum tamo dum gorkona dum debbo fa kebe famtaade ngare kede ko min e site site be min poni on do hen
le nesuji meden horebe galle ana jogi semme sanne lebi kambe tekintobe jamaren du e tawede fu lamu sara hana nata da sabe hewtna suga bonala hakile sabe so sara ana yamra suga wada kulleji di bawde mudum waba ana wanata sabe o wada golleji sobudi dungu holiti kango Drissa Traoré goto tekintobe bani adama
exige une charge a cet enfant
wajim binde suka sina wada kalisi yo imminde hakile mudum sa hakile dum bonna hakile suka jati ana wayi latata sababu su suka wada ko yidaka fu fota su dun tamo yo suka debbo non an way natude e dati goddi tunnudi kutteji kewdi du yotto dun
sa lesbos atu
dun wana hone feko dina yamiri dun ko hollidi kanko Imam Alassane Ba lewi makko dina ana tewtra sarafu elta biddo gorko e debbo ko tawafu dina hollidi fa handen wi sara hana yodede hore biddo kongomo jumu wawa
celle qui va même amener de l'argent
so debbo itti kalis sella waddi wajibi sina landoda dun hoto hebi kalis o dun wari hadis jati mo tagredan sabe mudun wi bingel adama fu landete be halfina jango waji binde jomu wadda kalisine so nangay dato lobbol allandete don jango honno sariya alislama ko litri wiide
in pratique islamique
Daniel Keita kan yo horejo eglise protestante mamasuni deni watre li genni sigaso o holliti wile dawtre bible ana tewtra saratan holla biddo tagoji lobbi ga pati yamra suka wada kulle ko bodde mudum wawa
kitaw ba foko denga abani
dutende waji bini suka rewa sara mudum ka wana wajibi hokka dum kaliso wala fu do jeta do e bibli
no hude wajibi yam fe bibli to fo
libi kambe andrimi netta ko di golleji jogaji yo sabe lafi bobdo sara tan waddata dun Musa Cissé kan yo goto andino netta ko o holliti fa handen wiso sara wana bobde du wonko sabe bindamo o yewa kunko jogaji de baddi makko
sur la pauvreté presque
je salandi ki kam yon talkaku wonde latal sabab mudum so an gondi nangudi do dati di modde
a certaines pratiques malsaines
be yimbe holliti fa handen suka an han waddede balle kuli galle so an jogi bawde mudum ga neddo so wana hunedu hana waji binede wadadum
do ngartin haddude betande do kabaruji dimin joti on sanne hedade heju jamin min bien studio 80 numero ameno o moni kala ko kaje don woytade na ko kaje don noddo studio 80 fu numero o moni o ngadan chapande jeegom ngadon chapande jenay jitti ngadon chapande joy jeegom ngadon chapande joy e jeegom ono be keba hitnade journal ngal be numero ameno o moni do 37321 o woni momino dirto service kuno foni ka wajibi sina tawdo facebook no gaskande whatsapp ke bon hitnade ido kabaruji fu fanje fe no konandir ono do e ser yotre me de ana wodi wassala yotrme ende waran yowade do ko sakiti ko fu ene andi beme andi dana gondi hebude sembe sanne lele ele meden de dum woni sembi beme andi de futama le hen Facebook TikTok fayoto WhatsApp ko nande mudum fu mbi ana le beme ande to ko buri hewde jamarnde fa tawana video ji na photo ji suka be bamata sobe ngatta ton tawe dum wana fe on do yamirore suko holitamer seriawol bamama lele dimeden di ile le livre février hitande 2024 dum won fedde UNICEF minde kabar suka be kanya fa to hakke la mum ko wombe leedi meedi ndi kanyen cinnini ido sariyaaji hadude hono wattude wakkati fu photo suka do dum woni stati mu do kanya ko nande mu do fa kebe famtar ngare kede ko Ali Cissé site sirbe poni on do hen
odon hakkune sara be do pobe photo ngaji na do video ngaji suka be mu em do be me ande tona haya andinde tan wiide le nyaloma hande o sara be hewbe kam en ka do woni golle mu en be mijeta ko do feyido kutteje ko dum wa yottinde suka be bamako yoroso bafula be fanjoto da gawo hewbe holiti wiide dum yo holiti de e jood mabbe kambe ka e be jidi suka be mabbe
souvent j'ai publié
samoji mi de yeda photo be dan li whatsapp ka e tiktok yone wela kan tan mi wadan dum mingem anel dum jogino kutteje hande mi min yidi bitta dan debbo so sabi so mi wadi photo makko profil dan whatsapp ko photo du yimbe hewbe an ya dun li profil dan kaynde beme andede
hono be do sarabe sukabe yogabe kanyu en du holiti wiide ana yidi sanne ko inrabe mu em nadu abirabe mu em yopata photo ngaji mu em nadu video ngaji mu em do beme ande to yoga e mabbe ka holiti wiide ana andani jaati kutteje ko du wa yottinde be
la méchante persona pe
neddo bondo an wa bamde di photoji hewtuna jumu tidalla minge min yidi inde dan sanne so sabi so min bama photo makko min wada TikTok kay sachta minge mi yidi photo dan tawede beme ande hono misal Facebook TikTok kay YouTube
TikTok sur YouTube
sarabe sukabe wonko andani bangal kutteje ko woni yopugol photo ngaji na do video ngaji do beme ande tona fedde ko manido jingande hakkeje rewbe fayato sukabe le leedi amendi aprofem ka holiti mette mudum sanne fewde dido golleji horajo de do fedde don madame Traoré Hawa Traoré ka ananarda sarabe watana dum hakille
en se disant que
tiagan so mi fami wi bamde photo suka yopade beme ande an wa hewtu jomu tetela sabe nyalade warande yimbe gobbe do an wa bamde di photoji soni jomu natke nejo hollita dum mi wana hono ko mudji
mal a l'enfant quand il sera adulte
yeltingol photo ngaji na do videoji suka be do beme ande to yo yeddugol sariya non hollitiri wiide fedde kuma ni do haybude kulleji fu njopite do beme ande to do ni autorité de protection des données à caractère personnel le leedi amendi lami do gollirgal kuma ni do yottinde kabaruji de do fedde do ni Ismaila Traoré hollitiri wiide wadugol o do gol yo yanugol fewde en gordam sukaw
toute information permettant d'identifier
hune fuk way holutunde o netto yo netto mani mo mani dum wana hune ko hani famde to homa fu sabe handen biddo mo bamta photo mudo o cuka pamarono hune fu anda am bammi photo makko ta welamo a yeddunde bem andede o andinadum sona bammi photo suka jadi wida yedande bem ande ta sara mudum yamiredo hune tanko yeddata sariya
constitue une infraction à la loi
fa wawre sembinde dewte bamade latu sababu hadde o do gol le leedi amendi fede UNICEF kanye gollirgal modo kuma ni do haybude ko nantinobe kabaruji de yottintale leede amende do ni hak wam talkuru dewral gal sinini hakune mu'en le dedo yontere fana mudum yo rende sukabe yude yultingul foto ngaji fayeto video ngaji di jidaka do beme andetu Pierre Ngom kany woni kedjaado fedde UNICEF le leydi amendi
c'est écrit clair
on a holita jati bi walde ko letter hot autorité de la communication an han fili dabri yalla jamara acce bamde foto sukabe yeda do beme andede yo sabi sumi signini no talkru hakkun menenka e de walde yalla foto ji sukaben ana acce yedede do beme andede fatade kongi mebbe e nanal mudum nanede beme
andede
andinde tan wiide sariyawol darontoɗo ko woni hakke suka fewde e ko photo ngaji muɗum nadu video ngaji muɗum yiltinte do beme ande to urto saraɓe mu'en tabbama sappo e jeenayi lewru février hitan 2024.